Buli akiriza nti mulamu bubadde mu ne Katonda. Bw'oba olina amaanyi mukono gawanike, wanika omukono gw'omubanga. Bw'oba olina amaanyi agayimirira yimirira. Kino ky'okoledde olunaku lwaleero. Buli muntu ali wano atodde ssente ze kitange muddizeewo emirundi gyonna gyonna gy'ayagala era omumpangaalizaayo kitange. Naye Mukama Katonda wakati mu kwebaza nina be ngambye bawanika emikono ne bagaana nti bo b'amaanyi, baamalayo tebaagala kumanya, Chitange gwaraba tawanise mukone sawe no mujeke chimwe pansa buli atawanise mukono mujeke chimwe pansa ai chitange weziba nga sente zezimwe pansa akwate weziba denga zibuse obabu kazi ya mwe pansa afuno musajja sawe no mulalamu anjule wikeja obabu sajja ya mwe pansa afune hakinya ya rabbi kubira katondo bugalo bwa manyi.